Hard Rock Music Official.
Wabweranso. Elias Banda, mwana opacha diza. Na spare wido, amuna ozuna. Elias Banda.
Chikwati unadina cho china mkanga ni mweka kamaka kusamvera. Chikwati unadina cho unaononga weka kamaka kusamvera. Kwa malero muti wonse mbini anumai kulanda muna. Kania chikwati ifuniko samala. Kania banja ifuniko samala mai. Mwamuna kapita kunchito inu mukuka mwamu. Koma chonsecho mwamuna wanu sako mwamu. Kubema visungo die chito yani. Koma banja lanu maononga mweka. Chikwati unalina cho china mkanga ni mweka kamaka kusamvera. Chikwati unalina cho unaononga weka kamaka kusamvera. Kwa malero muti wonse mbini anumai kulanda muna.
Eya, iuna chipeza kuna wino chikwati. Iwe nchito chape ni sunko. Ati sunko, ifundisatu pikwa dani. Maigaranga ine, iwe mzukuru wanga walisevanya. Eya, nipite, nchito ni mowa. Nako kapaiti, kamchose, kaya kutika chaso. Maigaranga ine, iwe mzukuru wanga walisevanya ine. Ungalegese kutizi magie na drapo ya tomato. Check this out.
Wati unalina nacho, china mkanga ni mweka.
Eya, china mkanga weka, kolokotiro wa
mutu. Chikwati unalina nacho, unaononga weka kamaka kusamvera. Kwa malero muti wonse mbini anumai kulanda muna.
Music at DenHouseLamia.com.
Young guy, you don't have to be
yeah.